siphefumula ngawe. Sisonke phambi kwakho sithi
Hallelujah, ngimamela,
Hallelujah, ngidinga, kudumisa Nkosi. We lift your name high. Hallelujah Nkosi yami. Our voices they fly from the mountains to the valleys, Lord. Your spirit, it makes our hearts glow. Siago paga mi
San Jose.
We lift you up, Lord. Siago paga mi
San Jose.
Thank you, Lord. You heal the hidden ache. You turn our tears to dancing. You mend the hearts that break. Oh, siamo
amandosi Gesù.
Siamo God.
Siamo amandosi Gesù.
For every breath and every day we thank you, Lord.
We bless your name.
Siamo amandosi
Gesù.
Siamo amandosi Gesù.
Siamo amandosi Gesù.
From grateful hearts
We rise and say
we thank you, Lord.
We bless your name.
Lapho umoya wami udonsa phansi, ngivula amehlo wami, ngithole amazwi akho ethaleni lami, ungikhumbuza ukuthi ngingowakho, ngesikhathi konke kubuhlungu, izithembiso zakho zingamalambu endleleni yami ebusuku.
Ngizolilandela izwi lakho
noma kuphi engihamba khona.
Ngizolilandela izwi lakho.
Izandla zakho singeza.
ngiphaphama ekuseni igama lakho mlonyeni ububele bakho kungenamkhawulo ungiphathe kahle ingafanele lutho
ngiyakukhonza
Nkosi yami
ngiyakukhonza
wedwa futhi
uyiNkosi
awupheli manja
phakeme wena
phakeme njalo
ngiyakukhonza
Haga bongwa,
haga bongwa,
haga
wangi kanyi selinjela la pongi dangele isandla zakhe zangi pagamisa gakho ngizogula kuze kuphele umoya wami ngizokhala ngelizwe lilo
I'm not afraid to die.
Utabuthola uthando lwakho sasihamba singenathemba wangivusa ekuphileni ngizohlala ngithi
haleluya
siyadumisa
haleluya
sibonga wena
haleluya
wenyusa isandla
Nkosi yami
Thembekile kuze kube manje.